Abiramu parliamenti ragide minister wa samateka na kitongole kiramuzi Nobert Mawala bikako jieri hanyonyore ku ngeri y'obuuma obusoma ebinku mu gyebugenda okukozesebwa mu kalulu akajja mu ngeri n'asobozesa akalulu kano okubaako amazima n'obwenkanya. Ekiragiro kino kiyisiddwa Speaker Parliament Anita Among asinziira mu parliamenti era nga kiddiridde kuli oludda olw'obula gavumenti mu parliamenti Joel Ssenyonyi okutegeeza parliamenti nti minister Mawono yali asuubizza okudda mu parliamenti okunnyonnyola engeri y'obuuma buno gye bunaakozesebwamu wabula na guno gwaka kino tekikolebwa nga Ssenyonyi yategeezezza parliamenti nti President Museveni bwe yabadde anoonya akalulu mu kitundu ekimu yategeezezza nti obuuma buno bwe bunaaba buganyo okukola mu bitundu ebitali bimu mu kulonda okulonda tekujja kubaawo mu bitundu ebyo. Kyagambye nti kyennyumiriza ddala nti kubanga President Museveni akimanyi bulungi nti netiwaaka mu bitundu ebisinga mu ggwanga lino si nnungi nga n'olwekyo emikisa gy'obuuma buno obutakola mingi ddala. Mu kwanukula Ssaabaleza wa gavumenti kino wakiwanuka awamu ne minisita akola guno na guli mu ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda Justin Kasule Lumumba bategeeza nti ensonga eno erina kwanukulwa kakiiko ka byakulonda so si Paalamenti. Kyokka Speaker Anita Among bino abiganyira bw'atyo n'alagira Minisita Mawala abikako eri Paalamenti atangaze bulungi ku nsonga eno.